Niko shags do your ags na kwa kichwa ni kirags. The bean mi no champ wana notice ni kikam. Kisha shula na kimash na zitepa na kitrill. Afu na piga madrill grill pad. Sizi drill boy jiki rin sticky bounce sticky bomb. Fiti na makula na matiti na wateka kibaze. Chupa mili kukusipi lazima ni kue tipsi. Kwa ni kanji ni ya nini ya kimbona kona mini. Ni kabari tuvipiti kanataka tumamiti. Sherehe bila limito kangware hadi shoke. Naka plug kama socket. Naka plug kama socket.
Niko shada na kiram. Sina gunga na kadram. Boka yetu ni ya ram. Mizi sita on the run. Pigo tise kiwa stra. Unabakisho tura. Unabakisho tura. Mogi yetu ni ya madr. Makali pia tunabru. Usicheze na ikru. Kiloko yu waka blue. Daitiano kitu screw. Hini straight from the zoo. Kolo inakabambo inakupeleka kwa moon.
Ni mandoleji bada joto parties. Ni magode na bado kwa makali. Ni wawili na wata kwa nataki. Na wasesa wanadhani niko blue pills. Ana ride ni kame kali ya nudhi. Ana mona sauti nile soothing. Na ichapa haipelekee fundi. Vile minikemba utadhani ye ni gundi.
Chike waki come through. Wakiuliza tunaclue. Hirteo inatuklu. Legalize ya mayuth. Lakini si wakafu. Long sticks kaza pull. Can't walk in my shoes. Jumzi natupa sana. Wezi tu invite you. Si waribu sana. Niji Bisha ju, nijaribu sana. Niko majani na kihantas. Mugi yote iko rada. Ra.
Mini mbuzi, spendi forms of pussy. Nipate chote na manuva ju ya nudhi. Chore ya pala tena ridu na imada. Kasi shadona nipota kiwa wada. Kasi hivyo niko detox na mahanja. Mamuro tunalivo mashitop kigaza. Smoke zaza inafika niko maza. Na wanasa na flows inalaza. Na wabamba jisi nagapara. Ananichaka lilianza na kumtara. Na wanasa na flows inalaza. Na wabamba jisi nagapara.
Wakibonga tunakam tizi shiko tukilaku. Kimuku upash mugi upenda kujam. Ukishiko ni mapanche kingezule ni cham. Napenda ziki dance juu ziko zimejam.